eminene nga gizitoye wamuyite ntyayi Yesu oyo yatambuza abalema wamma abamuzibe balaba baamuwa abalwadde n'abawonya mu linnya lya kitaffe n'omwana
nalawo tambula ne Yesu
oyo
eyatoke makulwaffe omukwano gw'omusufu gutyo ddala yasalawayi w'omusayi gwe tambulaganoyo engendo z'omukwano obulamu bufune essuubi akukolemu omulimu gwo yake
tembeya matembezi zako tembeya na mola wako mutembeye kama wawili matembezi zako za duniani kwa furaha unamuita hata kwa shida unamuita kwenye mlima baharini tembeya na mola wako ejiyo Yesu akiraba ekinabera wose bakimanya ekirijja Yesu mulanze kale amusembeze yabeerenga buyo omuyaga ng'ogwo gw'amaanyi eryato litabuse kayebase ye Yesu awulira muzukuse akakanya ennyanja ononya bugaga tambula naye wanonya olusala totya musabe abantu basiranya yangu bakuyambe kubekyokuddamu kiri gyali muyita Yesu munaku musembeze woli mubwengula obwenyanja mukowole ntyayi Yesu
salawo tambula ne Yesu
oyo
eyatoke makulu affe omukwano gw'omusufu gutyo ddala yasalawayi w'omusayi gwe tambulaganoyo engendo z'omukwano obulamu bufune essuubi akukolemu omulimu gwo yake
tembeya matembezi zako tembeya na mola wako mutembeye kama wawili matembezi zako za duniani kwa furaha unamuita hata kwa shida unamuita kwenye mlima baharini tembeya na mola wako kichabikula bankanya tunula keno atisobu baka bolero kebyo byowe kweze mubutwe namuta emitego gya sitani gyebalame leka kufuka tomasomalo kwaze engalo ze tolya nkubuulira obisambaze ozze ku kyebikwato ekisambisa ebigere oboyita ndwadde zikwefunze musanyu yita Yesu munaku musembeze woli ng'osobeddwa n'obulumu obujiji bwe muyite ntyayi Yesu
salawo tambula ne Yesu
oyo
eyatoke makulu affe omukwano gw'omusufu gutyo ddala yasalawayi w'omusayi gwe tambulaganoyo engendo z'omukwano obulamu bufune essuubi akukolemu omulimu gwo yake
obulamu bw'obusembeze eri Yesu butebenkere
bwekwate yalina byonna
akukolemu omulimu gwe naawe otemagane
bwekwate yalina byonna
ongeredde olutate enkoko embuzi naye wa
mwekwate yalina byonna
mbulubala embeera nga n'enviro kw'otadde shi
mwekwate yalina byonna
ebya Yesu si byambira omuganda wange kimanye
mwekwate yalina byonna
wakoya amaziga n'okuluma obujijimanya
mwekwate yalina byonna
yagologosa yali anoonya gwe tomuyiwa baba
mwekwate yalina byonna
ye byonna mu byonna muganda wange kimanye ssebo
mwekwate yalina byonna
ye byonna mu byonna muganda wange kimanye nnyabo
mwekwate yalina byonna
ekitiibwa kiddira oyo ekitiibwa kimuweebwe
mwekwate yalina byonna
ekitiibwa kiddira oyo ekitiibwa kimuweebwe
mwekwate yalina byonna